kange kanyimbe okwagala kwa Katonda kunnemye okunnyonnyola beyagala ensi wati nawayo bambi omwana we omusango n'ekiby'abantu bye twakola nabisa kwoyo omwana we naddira obutukuvu bw'omwana n'abambaza ffe abantu abaali enfunze emmomboze natwambaza obutukirivu bwe wewunye nnyo mukama eky'omuwendo kye yawaayo ku lwafundo yalabirira enfunze zisula tezebise na budabuda ne zikula
chocho kuwa ne chitubula Mazime miti majafeji sana ukambasoku Tusaze woku kusinza angena kuzona Kubanga tetuina chakua kujako kusinza Watutonda tukusinza Osani lechiti wanitenda
www.djerico.com